control. So turn around, give it to me, give it to me, baby, passionately.
Nalingi yo mama, mama nyanda kuyanza yo mafa, yo my desire, nakupenda.
Samba ni kusamba, samba ni kusamba. Tumademu wa mta, wanapenda chapana. Matali wa mta, wanapenda kuchana. So napata mabuda, wanasare mamada. Na wamada wa mta, wanakata vijana.
O Afrika, Afrika na kuombea. Watoto wako sizidi kupotea. Urembo wako sizidi kudidimia. Oh yeah,
ooh yeah. Nalingi ya mama,
mama nyanda kuyanza ya mafa.
Shake your bum bum, Wenda, Sukuma, shake your bum.